Ladies and gentlemen, I bring to you our dearest brother, Paul Levitt. Mataifa.
sifat nyingi ila jina la Yesu limepita majina yote. Ukilitaja, ukilitaja, lina msaada.